majaliwa, hata kama kidogo, kikubwa ni majaliwa, ila mimi nae
tupoko,
ah,
bado tupo,
nasema mimi nae
tupoko,
ah,
bado tupo,
na bado niko nae
tupoko,
ah,
bado tupo,
mora bado niko nae,
ah,
mpaka sasa nadunda nae,
ah,
do yule wanaina inabadae,
ah,
walisema sitadumu nae,
ah,
ona vichwa chini wamenu nae,
ah,
ya kwetu mbele yao ya mebumae,
ah,
ah, tunachopata michetu mina yetu. Kama kidogo, kikubwa ni majaliwa, ila mimi nae
tupoko,
aha,
bado tupo,
nasema mimi nae
tupoko,
aha,
bado tupo,
na bado niko nae
tupoko,
aha,
bado tupo,
ona mimi nae
tupoko,
aha,
bado tupoko.
Majaliwa.